na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha. Si, kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha. Now you know. Ujinga ni ignorance. Upumbavu ni foolishness. Ni foolishness. Na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu.
Reason you know that he did.
Wali tusaka hawa tupati toko misele. Pia wanangu toka maketo nyumbani kelele. Fina na Rose pishani na Joe na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway so tasema nyelele. Kama nyelele.
Waje na tema maarifa kwa sababu kichwani kitabu jichanganye vikiwa kijana nkizeka ukibonga natoka na mkwaju wa 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 juu maneno can kill nobody but I'm in business suit and tie utasema mwai some tumbadi bro 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 nenda kama boss mo bimba nenda kaf kab no kinga miadui yangu maskini na ujinga I know what I say miss no Netflix maybe you can kill yourself if you ain't my god in fun. I can never look at you. Just my god, I see kwa kizana mzungu. Watapata 1.2 buzu kwenye 1 and 2. Bubblegum rappers, yo, that's a bubble I'm chewing. Ukija mtaa niko number 1. Soko la mtaa bila ubisha 1. Mwona tamani unana shoot like gali. Mind inataka unana shoot like gun. Feeling like jiga wasa than 1. Highs like all might, holy like none. Kwenye mitandao wakipanga top 10. Mimo wanipange mimi ni number 1. Peace.
Wali tusaka hawa tupati tuko misele. Pia wanangu toka maketo nyumbani kelele. Fina na Rose pishani na Joe na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway so tasema nyelele. Kama nyelele.
Baba wa taifa mtani ndo sifa ushamba umekuwa cool kabisa. Mma siwezi kufa nani legendali wa Kenya kiusa. Ninafanya vitu vya kuishi milele yote jamezima nina igusa. Mbele sana ya muda hatupele lusajo ifinja fio somewhere. Mshindi mwana mapinduzi jiniasi lelo gunduzi. Kwa masungu ingamu mbuzi wakujoba fiki watoto wa juzi. Kina dada hazi kabisio newsi. Chosi mangala kipande harmonize. 50 centi wambea paradise. Utawala kizi mkazi yeah. Watu baki cheka tu wafanya contenti hela tu. Mtaji wetu vipaji vyetu akili zetu tu. Watu wetu ndo shamba letu so kuishi kwetu tu yeah. Nyumbani salama nzikwe mbea tu. Ndoto zinaishi ishi kuzifata ni ubishi ubishi. Kuwa kitu so rahisi kuachia kila kitu in peace. Umoja wa fisi kukaya misi. Yone juani kiwa Yesu walimsaliti kwa kumkisi.
Wakitusaka hawa tupati tuko misele. Pia wanangu toka maketo nyumbani kelele. Fina na Rose pishani na Joe na saka michele. Nebeba mitai na P-Sway so tasema nyelele. Kama nyelele.